Toto ni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Moto ni utanipeleka mwenzako na nengene kajinsi unavoseleleka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swali weniulize. Mini na speedy mama soveda tekirize, ini ya sali na lido na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti? Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mapya sina, siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jicholi na vuitaji kopi. I say ukifilisika isia njoni kopi. I say sina riba, kitobo ni kazi yangu kuziba.
Da. Umenimaliza da kile kabisa ya data
da.
Umenimaliza
mpenzi kikutazama machoni naona makopa kopa. Nalegeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu Adija kopa. Na tamu yako nakupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you, boo. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siachika tikati niku na itikadi mwisho. Mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni damali safi chito. Bank na mikupatia madoba die. Stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you eyes to side D10. And dark princess, na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, banatambua vichochoro na nikikuja da. Sini kufikishe moro, minachuo kuda. Wanamogoba umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da. Umenimaliza
da.
Kile kabisa ya da. Umeniweza mpenzi
Lego, yeah. Kwa kuzalisha penzi tam kama zabibu sindo bihawana. Kusuki cheshe nisha skip sorry diawana. Queen star alafu mtani kuna mboga kama bwenini. Wepeke mchumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe. Mwendo zembe nasume ujuzi wangu sina ushikaji na mundendo. Sofu makopo machache sunanjua mini jembe. Nachuja pazuri na kula na chukilisha. Sosu kupendeza uyu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu. Uwe manicure, pedicure, tona imethibitishu. Usiji kufanya makoso kamini ya mabff. Kosi kubwa nako atendua na BFF. Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini. Lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi napata joto. Vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashaus. Unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka. Najiona shababi kifuani ukiona deka. Vishimo vya mdaku mashavuni ukiona cheka. Ulivo sex sasa kila muda nataka kuweka Vile mara, vile mara, vile mara, ra. Unajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vile masa, vile masa, vile masa, sa. Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Masham-sham maumbe pwani pwani na pagawa. Makam-kam bada ya lkasusu na kahawa. Utam-tam pale ukinishika ni fire. Ni dam-dam bindo adam na wendo hawa.
Da.